Ngifuna ukumemezela lapha ukuthi imikhuleko yenu iphenduliwe imihlangano njengaleyo sasinayo ngenkathi ngiqala ukuqala enkonzweni iminyaka eminingi eyadlula. Angaze sasingakwazi nje ngisho nokuhlalisa abantu ukuthi sithole izinkundla ezikahle nayo yonke enye into. Kwakuba khona abenele lapho ngelesithathu nqo ukugcwalisa indawo phama. Babedingeka bavale amasango bengabavumeli bangene. Sasingabibikho lapho kuze kube lesikhombisa. Yabo izinkulungwane nje ezitheleka zivela ndawo zonke nje. Futhi ngithathe ubusuku obuhlanu bokugcina emhlanganweni wokugcina futhi nje ngakha ngasezwini ngiqala ukuqonda ukuthi mandla mani izwi elalinawo niyabo ngoba izwi lingunkulunkulu niyabo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekunkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu.
Now, Hebrews 4 says
manje amaHebheru esine asho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe esika nhlangothi zombili niyabo. Izwi likaNkulunkulu libukhali kunayo lihlaba lahlukaniswe ngisho nethambo nokusika lahlulela ngisho imicabango yengqondo inhliziyo niyabo. Yilokho-ke izwi likaNkulunkulu. Manje ke uma kukhona isiphiwo ukuya lapho esingaziphumuza khona nje nezwi qobulwalo lowo nguKristu oyizwi lingena kithi futhi lehlikele imicabango yengqondo njengoba nikubonile niyabo. Kumbangalisa kakhulu khona ke ukubona kwenzayo nendlela sibusise ngayo bese kuthi ke lokho ngiyakuzwa lokho ngikwakhela ngakulelozi ubusuku obune nje ngidedela abantu bahlale bathule baphumule nje nomoya ongcwele ubize abantu futhi wenze izinto lapha yayizethamelini. Bese kuthi ke izolo kusihla ngesonto ledlule ntambama ngibona omunye wemigqa emikhulu nayo yonke yokuphilisa engake ngayibona eMelika niyabo. Babe ngithumele uBilly phansi namakhadi ayikhulu noJean anayikhulu noLeo enayikhulu noRoy enayikhulu nje khipha wonke amakhadi cisha amakhulu amahlanu. Bese kuthi ke emva kokuba sebebone izwi libambelela nokuthi liyokwenzani bese ke sihlala ngqo kulelozi manje babe lethe emsamo futhi ngiboleke silise labesifazane betshinga izinduku zabo zokuqugela nokunye nokunye futhi baphilise ngaphambi kokuthi baze bafike ngisho nasemsamo kubona nje niyabo. Izwi likaNkulunkulu selivele liphumile laphumela labo futhi lazibhela kuleyo milayezo emihlanu noma imilayezo emine ezinhliziyweni zabo baze balikhola ngayo yonke inhliziyo yabo. Khona ke into kuphela abadingeka bayenze ukuba nolunye uhlobo lokuxhumana okuncane niyabo. Enye into ethize futhi kwaba yikho impela futhi bathe nje bangatheleka kulowo msamo babephiliswa khona lapho phambi kokuba bafike ngale emsamo. Ngiyakhola abazali lapha nonke niyamazi umfowethu umfowethu Ed Hooper animazi na nina baseKansas phansi lapho na wahlangana wayenami ezingxenyeni zasekuqaleni kwenkonzo yasekuqaleni wathi lokhu kubonakale kufana nezikali zakudala wathi ngenkathi indlela ababevame ngayo iminyaka eyadlula futhi kwakunabantu ababe namathumba okwaku kwakunjalo kanjalo babuya bephile izimpopotha izithulu izimungulu zonke izinhlobo zezinto inkosi yethu eyazenza kungadingeki ngisho ukuzothinta abantu yize liphuma likwenza. Khona ke inkosi yanginika umlayezo ngithanda ukukhuluma ngawo ebandleni ngesinye isikhathi uma sengibuyela ngithole ithuba lokusuka ngimatasatasa kabi kakhulu manje ngifanele ngihambe futhi kusasa ngilindelele intombazane ukuba ifike futhi. Ngisho phambi kokuthi ngisho ngithole isuitcase lami endlini bekunomunye umuntu lapho futhi angikahlali phansi kusukela lapho impela niyabo. Angikakhulumi ngisho nasemndenini wami selokhu ngingenile niyabo. Futhi kungubunzima ngempela futhi ngifanele ngizicelele yenu yonke imikhuleko yami futhi ukuthi inkosi izongisiza ukuba ngibambelele. Manje ngibona umfowethu lapha ngempela ugule ngempela elele kulolu hlaka lombhedo futhi ukhona ozayo esikhashaneni esincane ozela thina ukuya eLouisville. Ngifuna nikhumbule umkhuleko futhi inkosazana enhle ukuthi ayikabi neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala iyiwele nentombazane engumKristu esesikoleni na Amantombazane ayaye akhulume ngayo niyazi amantombazane amabili futhi yawatshela ukuthi hayi kanjani ukuthi yiphi ingxenye empilo ayelahlekele yiyo nokuthi ayifanele aphile kanjani njengawo wonke amanye amantombazane nenye intombazane yayikwazi nje ukuweqa lena enye yayinokuzenyeza futhi yazizwa iphatheke kabi ngempela ngakho futhi yayilokhu ikhela futhi ishushumba iqhubekela emuva futhi iyakhathazeka ngakho futhi ekugcineni sinokugula kwengqondo futhi ba isekundini lezinhlanya unina noyise uyeza kancanyana nje uvela eCandral eIndiana ukuwelela kulesi sikhungo lapho abazozama ukuyithumela khona imedicine kusasa. Manje intombazana akukho kwephuka ngokomzimba intombazaneni akukho lutho ngokomzimba iphila saka kodwa kukhulu kakhulu ukuchaza futhi ngempela ngeke kwachazwa okuyikho umoya wayo uyazulazula niyabo manje ufanele ubambe umoya wayo bese ubuyisela endaweni niyabo ukhona njengoba sisanda kucela nje ukukhuluma lapha emavikini ambala edlule ukuthi umgudu womuntu usebenza kanjani ukuthi ikhola kanjani imizwa emihlanu ongena ngayo emzimbeni bese ke kuba imigudu emihlanu besingakubiza kanjalo imigudu emihlanu njengonembeza ukucabangela kanjalo njalo singena emphefumulweni ngayo bese kuthi ke uma ungena emoyeni kulomgudu owodwa kuphela nalowo ungenkani okusekeleka njengoba umuntu adalwa ungayemukela noma ungavele nje uliyake lihambe ungamukela uKristu njengomsindisi noma umnyeke ehambe nje futhi uzalokhu ungakulowo muntu lowo owodwa wokuphila nalowo wokufa sonke sidale singumuntu sibekwa phambi kwalowo muthi kungenjalo uNkulunkulu beyoba ngongalungile ukubeka wedwa lapho bese ke ukuthi ke angamniki omunye ithuba elilinganayo ukukhetha okulungile noma okungalungile futhi yilowo nalowo wethu unalelo thuba futhi kulokho umoya singaphiliswa noma singephilizwe manje akungenxa yokuthi akukho ukuthi asiphilisanga ngokukaNkulunkulu siphilisiwe ngokuba isivumelane asinambandela futhi usevele ukuthengile ukuphilisa kwethu ngakho ke ukuphilisa kwethu kukithi kungokwethu manje kunguthi ngabe sizowuthatha lo mgudu ukuba siwukholwe noma lo mgudu ukuba nje singawukholwa manje kuleyo ndlela iyodwa kuphela esingaya ngayo ebukholeni bukaNkulunkulu. Manje lo mntwana omuhle unina ungumngane wentombazane mina waye ngomunye wabangani bami bamantombazane wayenenikazi elincane elihle eliphuma ekhaya linomthetho oqinile lamaNazaretha intombazane encane nomoya omnandi futhi linomnyana othandekayo ngiyamazi nami kahle kakhulu umfana washada nalo futhi nje lona elincane bakhulisa lawo bantwana ukuba bakhonze inkosi futhi babafaka esikoleni futhi babegxile ngempela kuKristu ukuba bangazenzi izinto engalungile kodwa kwaya lapho ekwephukeni nje njengoba nje ngibuke nje emizuzwaneni edlule ngase ngijeqeza umfanyana ubenento efanayo impela futhi sehlela lapho ngobuye ubusuku kwamfowethu uRathi no-Ovil nje ubephuke ngokuphelele nje futhi yena niyazi ngenkathi ezama kungixosha ngiphuma endlini njengolungile umngani njengoba u-Ovil nami sinjalo impela nje sengathi bengingaba nguyise wakhe ngashadisa uyise wakhe nonina ndawonye futhi nje wayegxuma futhi edazuluka phuma lapha phuma lapha phuma lapha niyabo manje sesidingeka sikwenze lapho kwakungukuphuma kumele emgqeni kamoya futhi sibambe lo moya omfana niyabo inqaba yosizilo olufika enhlizweni yakhe encane usemncane futhi wayebona okuningi futhi nje sambuyisela ngqo endaweni ayifanele ukuba kuye niyabo ezinsukwini ezimbala wayese kahle manje leyo into efanayo ufanele uyenze kulokhu ngibonile futhi ngiyazi ukuthi kuqinisile kodwa manje nje nginicela nonke ukuba nikhuleke manje ukuthi uNkulunkulu uzongisiza ukuba ngithole le ntombazanyana phandle endaweni lapho ingazi khona ukuthi ikuphi bese ke buyisela endaweni yayo lombudu ufika ngokukholwa nebo ingeke yaba nokukholwa ngokwayo uqobo ayazi ukuthi ikuphi kumbe noma yini nebo kufanele ukuthatha ukukholwa kwethu lapha futhi manje kulokho lawo mandla okuvuka kukaKristu asinika ithuba lapho ke wena ngendlela eyodwa izwi likaNkulunkulu lihlaba isoni futhi lizofanele liya ngaleya kokushinyela kwezwi liphuma ngalesi sizathu ngifune ukukhuluma kancanyana kulokhu ukuza ngaphambi kokukhulekela abagulayo Niyawukhumbula umbono kungadala inkosi yanginika wona niyazi ukubona ngaphesheya niyawukhumbula ngalokho ukuthi ngenkathi ngifakaza ngokubona ngaphesheya awu lokho kokuqinisile ne full gospel businessman's voice ilifake emaphepheni lelo datshana base bebeka isithombe kwingemuva lekhasi lapha futhi sinokuncane ukufakele phansi lapha ekugcineni ingxenye encane lapha ekugcineni khuluma ngenkonzo Ngokuthi leli yiphepha lamazwe engamazwe lishicilelwe ngezilimi ezidlukene futhi banikela ngekhasi elingaphambili nelokuqala kulowo mbono niyabo futhi nginawo phezulu lapha futhi ngifisa sengathi beningaxosha elilodwa futhi ningalifunda futhi nenyuke bengingazi ukuthi bangaki ababezokwehla abazalwane kulokhu kuza nani kholake ukuba bekungenzeka nehlule kulithola awu yanini office nje banawo apho office futhi basivumele sibe neqoqolawo ngokuthi yiba lokuphikelele yabo futhi yilokho kuphela okusenhlizweni yami engingakuzwa kuphela ngokuthi yiba lokuphikelele ngaphesheya nje konke komfula lapho yizwe elingcono futhi asibe siloku siphikelele zize zihlangana nalelozwe Manje ngicabanga ukuthi lapha banokubusiswa komntwana kamfowethu striker nodelivery striker ukuze lo wenza babe ngabangaki manje delivery striker abafa abancane abayisithupha lowo ngumndeni omncane othandekayo futhi ngakho ba kwakuyizithunywa zethu zenkolo phesheya e-Africa maduze babuya futhi bonke abantwana babo bangabafo abancane omuhle futhi ngiyabona lona muhle naye njengoba bemenyusa kulokhu kusa benze le nkonzo yokubusiswa ukubutheli na Teddy ungenyuka uze lapha ubuyeneni umzuzu nje ndodana futhi asibe neculo lethu iculo elincane ngiyazi lelo culo elincane ngiya khola esiliculayo bangenzeni linjalo la bangenzeni bephuma amasimini esono futhi yingalesi zizathu sidlalaleli ngenxa yokuthi thina ngakho konke lokho esingakwenza bazali ukubalethela ukubusizwa sibabusisa ngokunikele enkosini futhi sibangenisa ngenkathi bese izingane ukuthi abazi ukuzula phandle kuleyo nsimini esono bangenzeni nje asi uyalazi iThethi na asilicule ivese elilodwa nje lalo manje Bangenzen baphume masemini esono Bangenzen Uma ikhona umunye ngane igubekani njeni imlethe lethe nabancane kuJesu Bangenzen baphume masemini esono Bangenzen lethana bazulayo kuJesu Fourth striker, not the third striker. Ngiyaqonda ukuthi yazi ukuthi lelo culo lisho ukuthini ukubangenisa isifiso esivutha sisehlizweni yakho ukuzama ukuletha abalahlekileyo kuJesu. Ingane yakhe encane ukuba ibingava ngaphambi kokuba ibusise kumbe noma ngabe yini okunye isilisiwe empeleni ngoba igazi likaJesu Kristu lakwenza lokho eCalvary. Kodwa esikhumbuzeni sohambo lwakhe olukhulu lasemhlabeni inkathi ebeka izandla zakhe phezulu kwabancinyane wayesethi bavumeleni beze kimi ingakho nilethe ingane kulokhu kusa futhi nibeka ithemba kithi ukuthi sizokwazi ukukhuleka umkhuleko wokukholwa womncinyane kubusisweni ngokunikela impilo yakhe kuNkulunkulu Bali Kamalayona, Marilyn Mage, Marilyn Mage Striker, Ntalanganina, Zinanga, Ezi, Shumin and Dadu, Zala Afrika, Ujalana. Awu kwangathi uma likhona kusasa kwangathi lo mncinyana ngawe sithunye senkolo lapha ya emasimini lapho azalela khona no nomntwana omuhle omncane ngeza ngifothi Neville futhi Marilyn oh hey ngibathanda njalo lapha abafa abancane akasuye yini umfo omncane omuhle lona la sawona sawona asikhulumise amakhanda ethu futhi ngifuna nibeke izandla zenu phezu kwakhe Baba wethu wasezulwini siletha kuwe uMarilyn Mage Striker omncane lo mntwana omncane othandekayo ozalwa emasimini ezithuya zenkolo ngenkathi impi yayihamba kanzima ikhulekela ukuthi uzombusisa lo mntwana ebhayibhelini baletha kuwe abancinyane abanjalo wabeka izandla zakho phezu kwabo futhi wababusisa wathi vumelana abantwana abancane beze kimi futhi ningabanqabeli ngokuba umbuso wezulu ngobanjalo Baba nomama umbeka ezingaleni zethu namhlanje thina ngokukhola sikhwela izitezi ingale yasi imbeka ezingaleni zakho ngokukholwa busisa impilo yakhe mupe impilo yende Nkosi kwangathi angawa ngumntwana kaNkuluNkulu kwangathi angakukhonza ngaye yonke impilo yakhe yonke imithambo yobuyena abe yinceke kaKristu sibe khona baba Busisa uyise nonina wakhe abafowabo notetewabo abancane kwangathi bangakhula nabo futhi babe ngumndeni omuhle kakhulu enkonzweni kaNkuluNkulu Busisa uyise nonina wakhe abafowabo notetewabo abancane kwangathi bangakhula nabo futhi babe ngumndeni omuhle kakhulu ekukhonzweni kaNkuluNkulu Baba sinikela Marilyn Mage kuwe egameni likaJesu Kristu abe yimpilo yokukhonza mbusise noyise wakhe nonina wakhe nabathandekayo bakubo futhi kwangathi bangaphila kade izimpilo ezijabule enkonzweni yakho egameni likaJesu Amen uNkulunkulu akubusise mfowethu striker uNkulunkulu akubusise izibusise nenekazini elihle elincane ngiyabonga Thelly mfana Yabathanda abantwana abancane anibathandi na? Bangaki abangakaze bawuze umbono inkosi yanginika wona na? Azibone izandla zenu ziphakama lo ongakaze Futhi Neville, na incwadi yakho encane lapho mhlambe mhlawumbe kungathanda nje ukubafundela yona khona lapha okumzuzwana nje olandelana noma imibili ngiyakholwa yona khona lapha uma ithanda Ngokunye ukusa ngangicambalela embhedeni wami ngangisanda kuphaphama nje ebujongweni futhi ngabeka izandla zami emva kwekhanda lami ngase ngiziphumuza nekhanda lami lisemqamelweni ngase ke ngiqala ukuzibuza ukuthi kuyoba njani ngaleya ngaqonda ukuthi sengiphile ngaphezu kohafu kwempilo yami uma ngiphila ukuba ngibe mdala ngangabantu bakithi futhi ngangifuna ukwenza okuningi kwenkosi ngingakashile empilo izilithi zaqala nje phikelela impini yiba ulokhu uphikelele ngisacambelele lapho ngizindla ngamazwi ngacabanga ukuthi ngangizicabangela nje ukuthi ngangizwe izwi futhi izwi lathi phikelela impini yiba ulokhu uhamba yiba ulokhu uhamba Ngisalokhu ngingakholwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngangizikhulumele mina amazwi ngafaka izindebe zami zomlomo phakathi kwamazinyo ami ngase ngivala umlomo wami ngesandla sami ngase ngilalela izwi lakhuluma futhi yiba ulokhu uphikelele uma kuphela bewazi ukuthi kunjani ekupheleleni kwendlela kwaba sengathi ngizomculo namazwi elidala iculo lejwayelekile ngikhumbule ekhaya futhi ngijayile futhi ngifuna ukubona uJesu Chanda ukuzwa lezi zinsimbi ezimnandi zokungamukela zikhala kuyokhanyisa indlela yami futhi kushabalelise konke kwesaba Nkosi mangibuke ngale kwekhethini lesikhathi kodwa ke izwi labuza ngathanda ukubona nje ngaphesheya kwekhethini ngaphendula kuyongisiza kakhulu impela Okwenzekayo angeke ngakusho noma ngabe ngangisemzimbeni noma ngiphumile kumbe noma ngabe kwakungukuhlitshwa angazi kodwa kwakungenje ngawo noma yimuphi umbono engaka ngabe nawo Ngangikwazi ukubona indawo engayiswa kuyo futhi ngangikwazi ukuzibona mina uqobo ngilele emuva lapho phezu kombhede wami ngathi yinto eyisimanga lena. Kwakunezibalo ezinkulu zabantu futhi beza begijimela ukuzongibingelela bememeza, "Oh mfowethu ethandeka kakhulu." Kuqala kweza besifazane abasha mhlawumbe besidonsela lapha emashumini amabili eminyaka futhi lapho bengigona bathi, "Mfowethu ethandeka kakhulu." Izinsizwa ezilapho ebunsizweni obuqhamileyo namehlo egazimula njengezinkanyezi ebusuku obumnyama namaziyo amhlophe njengobuhlalo obuligugu zangigona zithi, "Mfowethu othandeka kakhulu." Ngase ngiqaphela ukuthi mina futhi ngase ngiphenduke ngaba musha futhi ngazibuka lapho ngase ngijika ngase ngibuka emuva emzimbeni wami omdala ulele embhedeni nezandla zami zisesiphundu sami ngathi, "Angikuqondi lokhu." Lapho ngiqala ukuzama ukuqondisisa indawo engangikuyo ngaqala ukuqonda ukuthi kwakungekho zolo futhi kungekho ikusasa lapho. Angekho owayebonakala ekhathala. Lapho isixuku sabesifazane abasha abahle kunabo bonke ngake ngababona besho bengigaca ngatshela ukuthi kwakunothando olukhulu olulodwa kuphela olwangiceda amandla futhi akukho uheha okokomzimba njengasekuziphatheni komuntu. Ngaqaphela laba besifazane abasha bonke babenezinwele zabo ezehle zazoshaya maqondana nokhalo lwabo nezikeli zabo zazehle zayofika ezinyaweni zabo. Emva kwalokhu uHope unkosikazi wami wokuqala wangigona wayesethi, "Mfowethu othandeka kakhulu." Kwasekuthi-ke omunye wesifazane osemusha wangigona noHope wajika wayesegona wesifazane omusha. Ngathi, "Angikuqondi lokhu. Lokhu kuyinto ehluke nya othandweni lothi lobuntu. Angifuni ukubuyela kulowo mzimba omdala osembhedeni." Kase kuthi izwi lakhuluma kimi, "Lokho wakushumayelayo ukuthi umoya ongcwele uyikho, lolu uthando luphelele, akukho kungangena lapha kungenalo." Okulandelayo ngathatha ngaphushulwa ngase ngihlalise endaweni ephakemeyo. Macala wonke kimi kwakuyizibalo ezinkulu zabesilisa nabesifazane ephelele nje ebusheni. Babekhala ngenjabulo, "Oh mfowethu othandeka kakhulu, sijabula kakhulu ukukubona lapha." Ngacabanga, "Angiphuphi ngoba ngiyakwazi ukubona labo bantu futhi ngiyakwazi ukubona umzimba wami ulele emuva lapho embhedeni." Izwi lakhuluma kimi, "Yazi kulotshiwe ebhebhelini ukuthi abaprofethi baqoqwa nabantu babo." Ngathi, "Yebo, ngiyakukhumbula lokho embhalweni, kodwa ababaningi kangako Branham." Izwi laphendula, "Laba abasibo oBranham, laba bangabaphendula nguwe, labo abaholela enkosini. Abanye balaba besifazane ocabanga ukuthi basebasha kakhulu futhi bahle basebedlulile eminyakeni engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala ngenkathi ubaholela enkosini. Akumangalisi bememeza, "Mfowethu othandeka kakhulu." Khona-ke isixuku samemeza kanye kanye ukuba wawungahambanga ngaphambili nevangeli ngaba sikho lapha. Ngabuza, "Oh, uphi uJesu na? Ngifuna ukumbona." Abantu baphendula, "Uthe kuphakama kancane nje, ngelinye ilanga uzoya kuwe." Wathunyelwa ukuba ngumholi futhi ngenkathi uNkulunkulu efika uyokwahlulela wena ngokufundisa kwakho. Ngabuza, "Ngabe uPawulu noPetru bazedingeka bamele lokhu kwahlulela futhi na?" Impendulo yayingukuthi, "Yebo." Ngathi, "Ngishumayele abakushumayela, akehlukanga kukho kwelinye icala noma kwelinye. Lapho ababhaphathiza khona egameni likaJesu ngakwenza nami, lapho abafundisa khona umbhaphathizo kamoya ongcwele ngakwenza nami, noma yini abayifundisayo ngayifundisa nami." Siyakwazi lokho, abantu bamemeza, futhi siyazi ukuthi sibuyela emhlabeni nawe ngesinye isikhathi. UJesu uyofika futhi akwehlulele ngokwezo owasishumayeza lona, khona-ke uyosiyisa kuye, futhi sonke kanye kanye siyobuyela emhlabeni ukuyohlala phakade. Ngabuza, "Ngizofanele ngibuyele emhlabeni manje na?" Baphendule, "Yebo, kodwa yiba yilokhu uphikelele." Lapho ngiqala kusuka kuleyo enhle indawo ejabulisayo, ngangokubona kwamehlo ami abantu babeza ngakini ukuba bangigone bamemeza, "Mfowethu othandeka kakhulu." Khona manjalo ngase ngibuyele embhedeni futhi ngathi, "Oh Nkulunkulu ngisize, ungangivumeli neze ngiyekelele ngezwi. Ngangihlala ngiqonde ngqo phezu kwezwi. Ngikhathala ukuthi ubani omunye wenzani, Nkosi. Mangiphikelele kuleyo enhle indawo ejabulisayo." Sengikholiseke kakhulu kunakuqala empilweni yami ukuthi kuyokuthatha uthando oluphelele kungena kuleyo ndawo. Kwakungekho mona, kungekho kukhathala, kungekho kugula, kungekho kuguga, kungekho kufa. Ubuhle buphakeme kakhulu nokujabula kuphela. Noma ngabe yini oyenzayo, beka eceleni konke okunye uze uthole uthando oluphelele. Fika lapho khona ongathatha wonke umuntu ngisho nazo sonke isitha. Akula ndaba noma ngabe ibhanoyi iyaguguzela, umbani uyabaneka, noma izibhamu zisitha ziphezu kwakho, lezi zinto azisho lutho. Thola uthando oluphelele. Uma ungasindisiwe, yemukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho manje. Uma ubungakababhathizwa emanzini, babhathizwa manje. Uma ungakawemukela umbhabhathizo kamoya ongcwele, wemukele manje.
Press on in that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place.
Kigelela kulolo thando oluphelele oliyo kuyisa kuleyo ndawo enhle nejabulisayo ngaphesheya yokwethini lesikhathi. Lokho yi ngicabanga ukuthi mhlawumbe abanye benu bazothola kuyifunda futhi uma ningenayo incwadi encane ngani ningaba nayo manje ke phansi ngqoke ukugcineke tape wenza kuncane ukufaka mayelana nenkonzo lapho angazi noma ngabe nikuqabelile noma cha phansi ngqoke ugcineni emva kokuba usuku ufundile lokho phansi ngqoke ugcineni okuncane ukufakiwe phansi ugcineni. Manje lokho uhamba ngokusondela cishe kuzo zonke izilimi eziphansi kwamaZulu niyabo ukuba kufundwe emhlabeni jikelele. Manje oku awu wena uthi ungathini kulokho mfoti Branham ungakakhulekela abagulayo na? Kungenxa yalokho ukuze sazi ukuthi imizamo yethu ayisilo ize niyabo sifanele sisondele kuNkulunkulu ngalowo mgudu wokuthanda nokukholwa. Ukukholwa kuzisa emgudwini uthando yilo lisifakayo. Ngiyaxolisa manje nicabanga ukuthi uNkulunkulu ubenga manje manje ukukholwa kwakho kufika endaweni manje ucabanga ukuthi ubungacabangani manje uma konke kwemizamo ukuthi ilithabenakelena leli yamaqembu abantu lapha akubeke ngaphambili ngenxa yombuzo kaNkulunkulu na? Unabaningi lapha ovumele abantwana benu ngenxa yombuzo kaNkulunkulu. Unabaningi lapha uhambe ngenazingubo zokugqoka ngenxa yombuzo kaNkulunkulu. Unabaningi oshayele eziphephweni futhi bahamba bengafake izicashulo ezinyaweni zabo kuba bafika thabelekele lapha kunjalo ngenxa yombuzo kaNkulunkulu. Ungacabanga ngencwadi iphende sithombe esikhulu esihle size sibe sihle ngokuphakeme kakhulu bese kuthi ke nje isidabule la ekuyoba khona kungalungile ngencwadi. Cabanga umkambi abhale iculo lize libe ngeliphake makhulu bese kuthi ke awudabule umculo wakhe na bekuyoba khona kungalungile kumkambi yebo kho lutho kungalungile uNkulunkulu. uNkulunkulu akayenzi into enjengale ukuba nje ayidabule bese yayitshinga ingeyombuso wakhe ingeyinkazimulo yakhe. Ngamuke wethu sibamba ichaza kulesi sithombe nakuleli culo siyizingxenye zombuso kaNkulunkulu nalokho kungukuthi singawabamba amaqhaza ethu inqobo nje uma siqonda ukuthi sikuphi nendawo eyiyena yona singaba kule ndawo bese kuthi ke sihlale lapho ngqo kuleyo ndawo futhi indawo iyodwa esiyaziyo isothandweni ngoba lokho kwenza isithombe. Manje kukhulu uma ubona le mibono kanje nezinto ukuqonda ukuthi yini ngaphesheya ivise sengathi bengazi. Indoda yenza lokho okuncane okufakiwe phansi lapho ukusho ukuthi abaprofeti basendulo ukuthi babeyibona kanjani imibono nokunye nokunye nokuthi kanjani lokho namhlanje ngaphesheya ngisho singeke sakubona kodwa inkosi sivumele siphikelele kulokho nokubona ukuthi lokho kuyini. Manje bangani ngangingalele futhi mina phakathi kwenu nami nje naleli bandla lapha ngangingeke emboneni ngiyazi ukuthi uyini umbono. Eminye lapha ngevikele ndlule nje eminye yayiminingi kamashumi amathathu ubusuku wawenzeka ngazibonela isisindo esiphezu kwakho kukwenza ube nokwethuka kusobala. Ukuba ke wawuye emhlanganeni onjengalowo futhi nje isibophezelo ukuba umhlangano wawuhambe kahle noma cha sasiphezu kwakho nje isibophezelo na? Ufanele uphendule umfundisi ngamunye umbuzo ngamunye ngayinye yonke into umhlangano uqhubeka kahle noma cha ubeka nje isibophezelo phezu kwakho wedwa bukani ukuthi lokho bekungenzani kuwe. futhi kunabanye bami engibambisene nabo nje kalula bethengisa izincwadi kanjalo njalo bashaya kakhulu uvalo babengafanele baye ekhaya yebo balale phansi bangeze endlini ekhonzela ngalobo busuku heyi oh kubi kabi nje njengomalokazana wakwami intombazane encane ethandekayo engumkhristu uLois ngokuya emhlanganweni nje ukuze nje amaviki ayisishiyagalombili noma amaviki ayisikhombisa kanjalo njalo kanjalo waze walala embhedeni nje usuku noma ezimbili niyabo kungeke isibophezelo niyabo uBilly ukuba nje anikezele ngamakhadi omkhuleko ambala futhi nje adabuka aba yizicuku kodwa niyabo sonke isisilo sibekwe phezu kwami ngifanele ngithembele kini ukuba nginikhulekele niyabo ngaphandle kwalokho bayasho ukuthi ukuthi imizuzu engamashumi amabili yokushumela phansi kokuphefumlela iqathaniseka namahora esishiyagalombili omsebenzi ozima emzimbeni wakho ngishumela kusukela emahoreni amabili kuya kwamathathu ebusuku ngezinye izikhathi kathathu ngosuku niyabo bese kuthi-ke kuthiwani ngombono wodwa na umbono wodwa wenza inkosi yethu uJesu yaphela amandla kunjalo ibhayibheli lathi owesifazane wathina ingubo yakhe wamenza waphela amandla awu uma umbono wodwa uyomenza aphela amandla yena indodana kankulunkulu kuthiwani ngami isoli esisindisiwe ngomuza ibingenzani engamashumi amathathu yayo ngobusuku obubodwa na yabo kuyikuba besingama nje bese sicabanga kungaleya kwanoma yini kuphi okobuntu umzimba womuntu ngeke umukele lokho bengiyoba sezikhungweni sezinhlanye ndawo ngingemuza ekuqanda lawo ezibondeni yabo kungukuphela amandla kakhulu ongeke kungukuphela amandla kwangaphakathi yabo lokho nje kukubulala ngaphandle manje kodwa ubungaphikelela kukuphi-ke na ngingahle ngidishe lokhu ngibona mfowethu nodadewethu Cox lapho uRodney nomkakhe nodadewethu emuva lapho abasanda kuphenduka manje singakakhulekeli abagulayo ngingahle ngisho lokhu uma-ke ingane encane ingakazalwa asithathe lokho ingane encane ehlala esizalweni sikamama lezi zinyanga ezishiyagalolunye naleyo ngane encane ibingacabanga na ibiyothi niyazi uthini bangitshela ukuthi sengilungiselela kuzalwa awu ngizokwenzani phandle lapho na angazi lutho kodwa le ndawo ngihlala kuyo lapha ngithola amandla ami phakathi futhi ngizoziphilisa ngani ngaphandle lapho na bangitshela ukuthi kunelanga ekhanyayo bangitshela ukuthi abantu lapho bayahambahamba futhi angazi lutho kodwa nje le ndawo lapho yilena kuphela engiyaziyo khona lapha esizalweni sikamama wami nakho lapho engangeniswa khona nakho engikwaziyo kuphela kukulesi sizalo ngo futhi bangitshela ukuthi nje kule kamelo eliphindwa ngakamelo awu leyo ngane encane ibingava uvalo kuba izalo kunjalo na ningafa uvalo isizathu izendaweni engazilutho ngayo ephakeme kakhulu kazigidi zezikhathi kulokho ebihlala kukho ibingeke yazi ukuthi konke kumayelana nani ibiyothi kanjani ngizokwenza njani na ibingafa uvalo ukuba izalwe kodwa thina esihlala ngaphandle lapha awu thina esesisemuva lapho ngesinye isikhathi besingeke nhlobo sabuyela lapho besingeke safuna ukubuyela esizalweni sikamama futhi niyabo qhabo besingefuni ukwenza lokho futhi nje lokho kwindlela kungayo umasifa mngani ho unkulunkulu yabo uzalelwa endaweni ukaze ube lapho ngeyiqonde ukuthi inkulu kangakanani uzoba kanjani phandle lapho na nginene kuphela ngenze ngiqonde noma nina niqonde lokho kuthinde kuncane kokuphila njengomoya uzongena enganeni esizalweni sikanini niyabo yona ndlela kuphela esingaqonda ngayo ukuthi liyini lelozo elikhulu ngaphandle kaleya inkathi kungekho kugula kungekho sizi kungekho kufa kungekho kuguga kungekho lutho o hey ngani uma uke wafika laphaya ngeke neze wafuna ukubuyela endaweni enjengaleyo kungengaphezu kwengane ebingafuna ukubuyela esizalweni sikanini niyabo kukhulu kakhulu ngaphesheya niyabo phandle lapho singele uqonde impela singeke ngani ukuthi leyo ngane ingaphambili kanjani le kwanoma yikuphi ukucabanga ngakho nathi singaphambili le kwanoma yikuphi ukuqonda kokuthi lokho kuyoba njani phandle lapho niyabo ngoba sise esizalweni somhlaba silungele ukuzalwa ngesinye isikhathi embusweni omusha ezweni elisha futhi yingaleyo ndlela engizwa ngayo ngaleyo mibono nezinto ezinjengalokho noma ngabe yikuphi lokho okwenzeka kimi ngalolo suku ngikathi sengiwelele ngaphesheya kwingaphandle nje futhi ngabona ukuthi lokho kwakuyini bese ke ngibuya ngingene lapha ngicabanga nje kuyingane futhi ibino nolwazi lokuthi ukuthi bekukuhle kakhulu kanjalo kuhamba-hamba ubona izihlahla ziqhakaza izinyoni zicula ilanga likhanye nokuphila kunjengalokhu bese ke uminyane ezizalweni na ngani ubungefuni ukubuyela emuva sanhlobo awu manje-ke thina ukucabanga kwethu bekuyoba ndikidiki kwenyuke ngohlangothi noma sizama ukucabanga ngokuthi lokho kunjani laphaya ngenkathi umbhalo uthi iso alikubonanga indlela enziwanga noma kuke kwaze kwangena enhliziyweni yomuntu lokho unkulunkulu anakho ngabo akubekele abamthandayo niyabo ngakho siyazi ukuthi kuhle kakhulu ngaphesheya ngolunyisuku ukufa esikubiza ngokufa kuyosinika ukuzala okusha futhi siyoza singene kwelinye izwe ngaphesheya mfowethu georgia uyikuguga uhambe ukhubazekile laphaya nomfowethu udelewet spencer nabanye njengabanye bethu asemdala kunabanye kanjalo njalo futhi siyobabasha lapho kuze kube phakade lona umdala le ngubo yenyama ngiyeyiqathaza futhi ngivuke futhi ngidumele umbuzo onguna phakade futhi ngimemeze ngenkathi ngedlule emoyeni salani kahle ihora limnandi lomkhuleko sekuphelile kona-ke abuseko ubusuku obude bokukhululeka abuseko singene nje kulowo omusha unyaka ojabulisayo ukuba sibe lapho hhayi nje konyaka noma iminyaka engamashumi amahlanu noma iminyaka ezigidi kodwa sesibe lapho iminyaka ezigidigidikazi eziyikhulu siyobe singaqali ngisho nhlobo yiloko-ke pho kungani singafanele sijabule kulokhu kusa na kungani singafanele sithokoze na kungani singafanele sithathe ithuba lazo zonke izinto ezinkulu unkulunkulu asiphezana na nakho ukuphilisa ngokankulunkulu ujesu washalani imivimbo kudabula isithombe uthi ayikho into enjalo kukho washaya umzimba wakhe ezansi lapho izimbambo zavela ubalo ukuthi ngemivimbo yakhe saphilisa thina masinga sidabule isithombe kulokhu kusa asisi singade sisemukele manje mfowethu nani nonke manje enizokhulekela uma nizoma nizungeze altare nje ngenkathi umlezo osuhambe ngaphambili emizizwaneni embalwa edlule ngokuhunyutshwa nezilimi ukuthi sizobeka izandla phezu kwabagulayo futhi sibone imisebenzi kankulunkulu enamandla manje mfowethu awudingi kuko sukume mfowethu olele lapho ohlakeni lombhede sizoza kuwe kodwa uma bekhona abanye lapha ukuba bakhulekele abathanda ukuma bazungeze altare nkathi umfowethu nami sisakhuleka futhi sibeka izandla phezu kwabagulayo uzali khona ngqo manje futhi khumbulani nisisingathe leso sithombe ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina angikuqondi nkosi impela ukuqondi usesesizalweni somhlaba namanje kodwa wenza lo malungiselelo futhi ubengethathe washabelani imvimbo na kudabule isithombe nje noma ukudabula iculo utshingwe na qha bonumzane washaywa imvimbo walinyazwa futhi wopha ukuze siphiliswe futhi ngalokho thina imivimbo yayo siphilisiwe thina sonke manje njengoba niza nibuthala ngase-altare nenzela umkhuleko manje inqoba yalokhu lapha ubuvangeli benkolozi yasemelika nokukhuluma ngokuthi ufanele wenze lokhu wenze lokho kunento eyodwa engifuna ukuba qotho ngayo kuwe mngani wami into indlela unkulunkulu aphilisa ngayo iphezu kwesisekelo senkonzo kuye niyabo iphezu kwezisekelo zenkonzo kuye sifanele semukele ukuphilisa kwethu phezu kwezisekelo zokuthi sizomkhonza emva kokuba sesiphilisiwe manje ibhayibheli lathi vumani izono zenu omunye nomunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe niyabo kuphezu kwezisekelo nizokhonza unkulunkulu abaningi benu lapha mhlawumbe basesimweni sokufa futhi nini fanele nifo uma ingekho into eyenzekayo khona-ke ngifuna nini enhliziyweni yenu manje singahle sikugcobe ngamafutha singahle sikhululeke phezu kwakho umelusi nami sikhululeke umkhuleko wokukholwa senze konke singakwenza kodwa akuze ukusiza ngalutho uze uthi wena ukuqobo ungene enhlanganyelweni nokristu niyabo kufanele uze kuleyo nhlanganyelo ukuthi mina nkosi ngibona inenekazi eliselisha lenyukela lapho njengamanje liza lapha kungekudala endlini nento njengethumba noma isifo i-hot king esinezimila ezinamanzi futhi ni-methodist ngokukholwa ngikholwa ukuthi kunjalo akunjalo dade wethu na futhi belinesigaxa esikhulu ngaseze futhi manje nanto limile liphilisiwe ngibona dade wethu weva emi lapha ubengomunye obemubi kabi ngezindaba zomdlavuza engingake ngambona empilweni yami yonke into yokuqala engambuza yona wayengabhabhathizwa yini egameni likajesu kristu futhi avume izono zakhe ngenkathi ngimfaka kula manzi lapha ngangifanele ngimbambe wayiyonde kakhulu izingalo zakhe izinto ezincanyana nje futhi wabhabhathiza egameni likajesu kristu futhi lokho sekuthi akube iminyaka eyishumi eyedlula bekungenjalo dade na iminyaka eyishumi lesithupha edlule iminyaka eyishumi lesithupha yempilo esilisiwe ngoba wavuma ukuze ekulaleleni ngenkathi odokotela babedlula bonke impela ngapha ngani udokotela wakhe uqobo wangitshela ngenkathi ngamtshela ngathi usephilisiwe wathi hoho uzobulawa ngumdlavuza amavikini ambalwa ungakhathazeki ngalokho uzobe ngasekho amanye amaviki ambalwa uzobe ngasekho futhi wayesevele emnika nje cishe usuku ukuba aphile futhi nangu lapha namhlanje emva kweminyaka eyishumi nesithupha emi-altare yini okunye futhi ebengingakusho kuphindaphinda futhi kuphindaphinda manje unkulunkulu nje akakwenzi lokho komunye wabantwana bakhe futhi akakwenzeli abanye abantwana ukwenzela bonke abantwana bakhe othandayo angeza kuniyamenywa kuye manje umkhuleko wokukholwa uyamsindisa ogulayo ibhayibheli lakusho lokho manje uma engifuna nikwenze ukuvuma amaphutha enu kuNkulunkulu futhi nithi Nkosi ngiphilise uma ningakaze niphenduke nikelani izinhliziyo zenu kuKristu futhi uma ningakaze nibhabhathizwe emanzini egameni kaJesu Kristu kukhona ichibu lilungele niyabonga naleli nenekazi kancane ngaphesheya komgwaqo lapha ngenkathi lo mphinkolo lapho ephendulwa yikho ngenkathi lilele balithumela ekhaya livele eSilvercrest line-TB lifa futhi ngenkathi ngehlela lapho nenkosi yanikeza umbono yathi lizophiliswa futhi wahlangana nami lapho ngibuza kulandelayo umnumzane Andrews futhi wangiklabalasela wathi ithemba lamanga elinjalo phezu kwalowo wesifazane ngathi mnumzane Andrews akusile ithemba lamanga wesifazane ngumkristu futhi uma esekwazi uzoza azobhabhathizwa wayesethi uyafa wathi ngi angathunyela kanjani ekhaya esuka eSilvercrest na ngathi mnumzane ubuka okubukayo ukubuka kokushiwo ngudokotela mina ngibuka okushiwo nguNkulunkulu yabo manje ngumehluko nje okubukayo yabo ubuka okushiwo ngudokotela ngempela uzofa kodwa ufanele ubuka okushiwo nguNkulunkulu uzothatha izwi likabani na ukuba ke uAbrahama wayethatha umbono kadokotela ngaye neminyaka eyikhulu kudala futhi ezizoba nengane nengomkakhe amashumi ayisishiyagalolunye na wayeyokwenzani ke yabo ngani udokotela wayeyothi indoda iyahlanya kodwa uNkulunkulu wambalela ukuthi kungukulunga ngoba wamkhola uNkulunkulu yabo manje ni nowesifazane waphila akakunekanga ubhabhathizwa igama likaJesu Kristu ngoba ngicabanga ukuthi wayewuhlobo lwe-Methodist noma i-Presbyterian waqala kuya ngokugula ngokugula futhi uyeza futhi watshela uGrace Weber owayehlala ngqo noma wakhe lapho namanje indodakazi yakhe khona uRob futhi uza lapha wayesebhabhathize egameni likaJesu Kristu enemfiva enezifo zezigaxa ezibhidlikile yonke indawo ehlombe lakhe naye yonke into enemfiva iyikhulu nane futhi wabhabhathizwa khona lapha egameni likaJesu Kristu futhi uhlala nje ngaphesheya komgwaqo ukusuka lapha angikahle ukuba uhlezi lapha manje ngiqalazile ukubona ukuthi bengingambona yini emizuzwini embalwa edlule niyabo ukulalela niyabo akusiko nje kwabuzungeza ngihluka kwabanye babafowethu nje ukubeka izandla phezu kwalowo nomunye kanjalo futhi bethi olunye ohlobo lenkolo iy'nkolozo lizokwenza lokho akusiko kufanele ube nokoqobo okuqinile ibhayibheli ukukholwa kukamoya ongcwele niyabo akwenzi akuzukuhlala isikhathi eside akuhlali isikhathi eside zathi ngingabonga inkosi ukuthi ingisizile kuze kube manje ukuphilisa okwenzekile bekungokoqobo ngoba kwakhelwe ngokoqobo phezu kuka isho kanje inkosi yabo ngakho ke bazoma Manje nje osethu sikole omncane bengilinde umzuzu nje ngikhuluma kini baze bathole izindawo zabo ngendawo yena yona ukuze sikwazi ukuthula manje sinemizuzu ethi ayibe mibili nje sizokhuleka siqala ukukhuleka manje ngifuna ngamunye wenu vuma amaphutha enu kuNkulunkulu bese nethembisa uNkulunkulu ukuthi nizomkhonza bese nenza yonke into eningayenza ukuthi umele uthi nami sizokhuleka futhi size sizo beka izandla phezukwenu futhi niqinisekile ukuthola ukuphilisa uma nikholwa abengakwenza kanjani labo bantu abaqhugela ngezinduku nezithulu nezimungu nezimpumputho ngesentela edlule ntambama benyukela emsamo nje batshinga induku yabo yokuqhugela benyukela emsamo amehlo ayavuleka niyazi kanjalo na amakhulu aphinde kamakhulu abo kwaze kwathi ngaphela kakhulu amandla baze bacishe bangijwala ngisuka endaweni ngimile nje bona bedlule niyabo umuqa wawungasuka lapha uyetshefezenville high school cishe impela beshaya umuqa beza ngomuqa futhi angazi ukuthi ngabe wayekhona omunye wabo owedlulayo akangaphilisa niyabo ngoba beza phezu kwesisekelo zangempela ukukholwa kwangokoqobo kobuKristu futhi bekholwa ba kuzofanele kwenzeke manje gqotshamisana amakhala enu nonke ngisizeni ngibakhulekele Kosi Jesu siletha kuwe kulokhu kusa lezi zethameli zimi lapha zilindile zabagulayo abahluphekile abantwana abahlushwayo bangale kwanoma yilipi themba abaningi babo Nkosi leselapho sikadokotela ikakhulukazi lendoda lele lapha kulolu hlaka lombhede kuphakathi kokuthi ngumusa wakho noma iyaphuma izweni ezinsukwini ezimbala futhi akungabazeki kungahle kube nabanye abemingi selchare lapha nokuhlaselwa yinhliziyo okubalindele nezifo nezinhlupheko okuzobadwengula kunento eyodwa kuphela baba engabasindise ngokuthi ubuya ngaleya kwemizi emihlanu lapha yalomzimba labo dokotela ezame khona ngokwethembeka kungababazeki ukusindisa impilo yabo izifo umhlavuza iTB inkathazo yenhliziyo Nana kokonke kuphesha namashubu nezimpahla nomuthi olwa namagciwane isitha siminyana siqhubeke singene ngo kuthatha impilo yabo futhi ngizwakalisile Nkosi ngiyakholwa umqondo wakho kubo futhi ngiyizwile indoda ekhuluma ngezilimi kulokubuza futhi yanikeza leyo ncazo ukuthi bekuzokwenzekani namhlanje abanye babo uzokwemukela Nkosi impela kunjalo ngiyakukholwa futhi manje njengoba kulotshwe eBhayibhelini ukuthi uDavid umfana omncane ubeluswe izivu wayeluswe izivu zikayise phandle emva kokwadule futhi ngolunyusuka ingonyama yangena futhi yatholela ilode lamawundi kayise futhi yabaleka nalo nalo mfana omncane umelusi wezimvu enokukholwa wayenani kumelana naleyo ngonyama na hayi isibhamu esikhulu sesimanje noma isibhamu ingebe kodwa wayenendwa imane encane futhi wayilandela leyo ngonyama wayibulala leyo ngonyama wayeseyibuyisa leyo mvu Ibhele liyangena laze lithole lilodwa walilandela lelo bhere elalingamfihlizela emhlabathini kodwa akacabanganga ngobungako bebhere noma amandla engonyama noma ukushesha kwakhe noma ukungabi namandla kwakhe ngendwemane kodwa ngenkathi emiphambi kukaSawuli inkosi wathi inceku yakho yayaluse izimvu zikayise nengonyama iyangena yathola eyodwa Yase iphuma ebaleka ngase ngiyilandela ngase ngiyibuyise ifu wathi uNkulunkulu ofanayo ongophula esandleni noma ozipweni lalelo bhere noma imihlathi yaleyo ngonyama angamtshata futhi lo mfilisti ongasokile futhi amnikele esandleni sami Sazi kanjalo ukuthi indaba ihamba kanjani ukuthi wabulala wabulala indoda eyinkulu ngokuphinde kaningi ningi kona lokho yikho neqhawe ukuthi kwamthikameza kanjani uSawulu leyo nkosi enkulu enkulu indoda enamandla ukuthi lo mfana omncane wayengaba kanjani nokukholwa kungaka endoyemeneni qhabo hayi endoyemeneni kodwa kuNkulunkulu. Manje nkosi abemi bezukezile leli altare olulele lapha kulolu hlaka lombhede yizimvu zikaNkulunkulu amawundla amancane njengoba kwakunjalo kuye babanjwe ngqinyi ngenyama ebizwa ngomdlavuza ibhere libizwa nge-TB ezike izife ezibabambile futhi zabadlekisa futhi zibadabula babe yizicucu. Kosi ngingiza emva kwazo nento yimali encane ethiwa umkhuleko wokukholwa ayinkulu kakhulu kodwa ngiyakwazi ekwenzile futhi ngiyazi ukusengunkulunkulu ofanayo. Ngiyazilandela kulokhu kusa ukubabuyisa nkosi emadlelweni nomthunzi wokuphila okuhle ezansi ngasemanzini okuphumula okuthula futhi basuke ezingxakini ukuba bakholwe kuwe. Futhi ngiyazilandela ngesikhali owasinikezayo ukuba ngingene umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo noNkulunkulu uyakubavusa uma benze noma yisiphi isono bayothethelelwa sona. Futhi baba siyahamba manje udibana nesitsha udibana nengonyama udibana noDevil kuso sonke isimo akuso esibizwa ngomdlavuza iTB isifo Hodgkin esinemizila ezinamanzi inkathazo yezinhliziyo noma yisipho esike sifo siza kuba sisithole futhi sibuyisela leli wundla endlini kaNkulunkulu futhi egameni likaJesu Kristu siyahamba ukusebenzisa le ndwemane osinike yona. Yebo nathi baba njengoba ngokuhlonipha sisondela kuwe manje egameni likaJesu ngifunani lokhu nikhothamisa amakhanda enu futhi sizela kuba sigcobe ngamafutha futhi sibeke izandla phezu kwabagulayo nomkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo wonke umKristu ophakathi lapha beka ukukholwa kwakho kulo mugqa omkhuleko. namakhanda ethu ekhotheme manje manje kholo kuphela kholo kuphela zinto ziyenzeka kholo kuphela Nkosi ndiyakholwa Asiphakamise izandla zethu nje manje Nkosi ngiyakholwa Nkosi ngiyakholwa Nkosi ngiyakholwa Bawothe sizulweni labo abakwazile kusukuma baphakamisa izandla zabo ukuthi bakwemukelile lo mfowethu obelilele ohlakeni lombhedo usukumile ukukhombisa ukuthi ukwemukelile ukuphilisa kwakhe Siyakholwa Nkosi babuyela emuva ngokuthula manje ukuya emadlelweni ahlaza nomthunzi ngasemanzini ukuphumula ukuba abasile futhi ngegama lika Jesu sinika wena izibongo ngakho amen Kulungile mfowethu Neville ngizohlala lapha futhi ngikulalela ukushumayela manje